Natural born representative, I don't need no crown or the fame, I'm just me.
Nimezaliwa na mitando mana naiwakilisha, stachoka kuiwasha taka, magiza itazidi tanda. Yo ni long again, mwenye kiapo na his balaka, woga na fumbia macho kama nimke na mpatalaka. Nilifunzwa na angu wazazi kwa shule, so kutumia nyundo, na maisha kiziwe hayasikii mpaka vitendo. Mina go harder, japo maisha huleta nyodo, na kuna thamani kuu kanguvu ya mtaa. Hainunuliki, utazubwa utachwa mataa, kwa jina la njaa na la lo mtaka vitu. Maisha bado bala, ila wai ndo kila kitu. Majanga ndo salamu za huku kwetu, mitaa mikavu, jua linawaka mpaka usiku. Na viongozi wa leo, viongozi wengi walagai, kwenye true wongo kamwe huwa ukai. Hizi ni mbivu mbichi, hizo hatazi kufai. Shida na njaa, malezi ya mtoto wa leo, full bala, utumwa mambo leo kwa vyeo.
Born in the movement, that's why I keep on coming. Never matter if you care, cause I gotta keep going. I'm a soldier, a lawyer, and an axe steady. You can tell me nothing, cause I was born for this.
Halakati bado kati na vita vinaendelea, peace mamo still kaki na ikulu unajonge. Nimechafuka, kimesha nuka, hini wasna ni kweli mina wambi. Mina hofu kama mchana mwenye pochi gizani, na jamini kali jali mwenye kondo mfoni. Sina muda kupoteza wakati life inantenda. Chapigwa beats, heti ntalibia hizi pumzi. Oh God, hivi kuna kibalaka wise pumzi. One and only anahelani mapinduzi. Sitaji million kumtibu mtanzania, na itaji one chance kongea na wenye mia. Wale wanofia, wenye haki na wanaumia. Mismamo zaidi ya tundu wala kati kama sugu. E mola, niepushia ya majanga. Macho na ya fumbia na kisha na ya tawa. Naona moto kwa wale wanoziba ndoto, fulu mchonyoto unekula hakisi zako. Wezi kunziba mdomo kwa mantik niwe bubu, wakati na kiapo cha usaliti kwa babu.
Born in the movement, that's why I keep on coming. Never matter if you care, cause I gotta keep going. I'm a soldier, a lawyer, and back steady. You can tell me nothing, cause I was born for this.
Halakati bado kati na vita vinaendelea, peace mamo still kaki na ikulu unajonge. Nimechafuka, kimesha nuka, hini wazina ni kweli mina wambi. Maisha yangu yako risky, risky, sijui kwa nini. Misalaba nisha ibeba sana na nyusu mimi. Nimelewa na amani kando wa misingi ya zambi ndani ya bongole. Pale siasa lipogeuka zombi, bila kujali uliko toka, pia wajali tunako kwenda. My time woke, ndo mchezo wanaoleta. Walojita TV, vingamuzi vinaumua. Walojivika unabi na siasa za kununua. Misha sema basi, sitopigana kisaulini. Siasa mchezo mchafu, mala nyingi mchezo wa vitani. Iwe kwa makabila au rangi za watu mtani. Piga bao viongozi, siasa jiulize unatamani gani. Damu ikimwagika, wa kwanza kumia ni nani. Ahadi walizokupa hii leo za kweli ngapi. Iko wapi haki kwa kesi za nguvu za viki.
Born in the movement, that's why I keep on coming.